tamani kede kabaruji amen e fulfulde
gani kante to bogi jande ga fandu hala mamadou sama sekou jamnyal secrétaire kedibe seraji kessi laamu hakkunojo o humpitama kenyen les journal leydi ndi duddo talkuru humtani hore modo yilaji cdo ka fa hande jukugo iminaka yawta gollo yimbe yubbo indeji ngotobe be fuddi kenyen le leydi ndi be odo golle be juktitende fa cakita lewru octobre hebali fey tafun darja e les régions muti dem Allah haburi mabbu itugo sanne to kuchala to no batte tade fe toboji di e sifa fe cugol engraji di ka non no kettal lobbal na gika na mbiyan nyamriji di ngoni sembe kabaruji amen hande kikide aljumare idi lewru octobre 2020 bismillah sagrawi sariyaji cakitiɗi ɓen ɓamede transition o ɓen martinama kumpa ñande alkamsare go lewru octobre le journal e leydi ndi nduɗo talkuru ɓen ƴewtandu ɓen jooɗa haalaji humcani hoore ɓen hoore yilaji fedde sidao heedi fandaji jokko président o ɗum woni colonel Assimi Goyta e wi ho jottoɓe ɓe ɗumɗo latto sababu fedde sidao immina jukkuoje ɓen ɗe fawi dow leydi Mali ndi gilla wattu kudita ñande sappo jetti lewru août hitande 2020 keɗɗano ko heɓan en Mariame Koulibaly o dow faytango Oumar Waygalo
sari yawol jaɗɗobol no laamu hakkundejo hani jogirede le leydi meɗen ndi hollitiwide jokko laamu hakkundejo o golle muɗum laɓɓinama ko nayiri bangal ndenagu hollitita wiide kanko lomtata laamiɗo ñalawma hannden o ɗum e tawede fulle oɗo sariya ɓe laɓɓinayi ɗum yallo homo hani lomtude président o so ɓami fa ƴiwi toon so tama Kassim Goytana goɗɗo kasen ɓe kolliti ngalɗo nuygal sariya laamu hakkundejo wakkati nde kanko keɗaɗo fedde sedi yawo wonde le leydi Mali ndi o haali kabarno jukkoje ɗe wordi o hollitino wiide nuygal sariya laamu hakkundejo hollita fur ɓe immina jukkoyeɗe fewde e leydi Mali ndi wakkati joni nde studio tamani mi noddunomo nde wala fuu ɗo gollata ɗo koɓe jaaɓi sifade micciteɗen wiide fedde sedi yawo nde wino CNSP du fuse ka ɗum e tawede fuu sariya yawol noga e jeegoɓol nuygal sariya laamu hakkundejo holliti wiide CNSP kañum jogoto laamu o fa gueɗe ɗe fuu joƴƴine gueɗe kanɗe laamade laamu hakkundejo fa yettoyo conseil national de la transition ɓenne fa hannden joƴƴina
e wi dunke en golluɓe ɗiɗo sariyaji wattu batuji leydi ndi saksiki wala fewi mbiya talkuru ndu ƴewtama ɓuuri foof bangal fanda jokko mbiyana président o ɓe kolliti wiide ɗum waltigol talkuru ndu mbiyana ɓiɓɓe leydi ndi foof jaɓani hana e wimaɓe ndena ɗum ɗo yo mbiyana ɗum ɗo yo yeddugol golle mbiyana hertanago e conseil national transition ɗum woni CNT keɗana docteur Fouseni Doumbia kanko woni mbiyana o janginowo jande dowro dow kabaru sariyaji mbiyana kanko ɗum mo wonno e yimɓele hinniɓe oɗo ɗiɗo sariyaji ɗi ille wattu batuji ɗi keɗɗano ko hanni e téléphone Mariame Koulibaly e dow faystango mumnata sendegu
no ɗum wawi waɗirede anali talkuru sariya nogay e go'oɓal yo fedde lollir nde conseil national de transition wawi waltinde ɗum hono ɗum joƴinaka tafon ɗum saabi keeƴaɓe laamu daranike ɗum saabe de immingol jukkoje ɗe ana ɓilli mum ndeno yimɓe ana mbawi famde sababu yawingol mum so tawi hoorejo laamu o wawa gollude le wattu ko juuta premier ministre ana wawi lontude mon yo ɗum wiya joni le talkuru ndu kako wonani kabaru so tawi o wawa gollude e wattu junɗo wala fuu ko wiya dow mun
sacraɓe mbawi hokkude sagaklaji moɗon e dow mbiyanna kabaruji amen bangal facebook e kañum e twitter noddangoji jangol hoore mbiyan talkuru jaam e dawral heewi sanne gila ko transition o joƴina ko dewrintoɓe kedde annaru ndu e heƴaɓe mbiyan hewɓe leɗe leydi Mali yelli yo mbiyan cinniɓe talkuru ndu puɗɗita no yawiri golleji ɗi keɗɗano ko heɓani en Fatiya Tara e dow faytango Oumar Waygalo
ƴewtade no kaldal e kawral ngal hani taɓirede ley leydi meɗen ndi yoga e haalaji ɗi fuu jowiki dow majjum wakka nde bato woɗno ɗo fedde ministre daaki bamako ɗo miɗen jogui gikke lobbo ñalawma hannden o no kaldal e kawral ngal hani taɓirede yalla ɓiɓɓe Mali koɓe fuur ana keɓa dow hen nafa golleji ɗiɗo jawne noon kanko noddirteɗo boilem sibihi keƴaɗo fedde sesande o hollitiri wiide kanko keƴaɗo leydi alangéri ndi le leydi Mali o wi golleji ɗi ana kaani yawnede so ɓami fa gouvernement keso o darnama no kaldal e kawral ngal hani taɓirede wonɓe caggal leydi ndi ɗum ɗon tawa wattu joni secrétaire général fedde nations unies nde o wi gueɗe ɗe fo ana kaani wattude le hen koyɗe muɗen yalla immaɗe ɗe ana keɓe kanko noddirteɗo antonio guitores o o wi noon tan watta so leydi Mali ndi heɓa deƴere o ɓeydi le hen wiide ɗati goɗɗi kasen keddaki o waɗi noddago fewde e laamu hakkundejo o no kaldal e kawral ngal hani taɓirede micciteɗen wiide ngal ɗo kaldal e kawral signinama ila hitande 2015 hakkunde laamu o kañe guɓe murtuɗe gonɗe leydi meɗen ndi ka fa hande ɗum heɓa e taɓede
cogu fewnugol passeport leydi Mali buri hewde dina leede CEDEAO de sabi yo hakunde unyaaji sappo e goy unyaaji noga e didi kalisi sefa tawene to Senegal e Cote d'Ivoire yo hakunde unyaaji nay unyaaji jetti kalisi sefa ndenno ko dum sawindi dum kedana ko controller general Aruna Samake kankune horojo police de frontière hanni kam e do fastango Omar Wegalo
le prix des passeports les documents à produire pour l'établissement
cogu passeport kané talki ko ne nabata e homu hani hokkede passeport malien idum le sari yawol 1670 ko bama le idi lewru juin hitane 2016 Soudou ministre humnindu kabaru Mali e leedele godde Soudou ministre humnindu Mali kobe wombe njola Soudou ministre humnindu kabaru kubeje Soudou ministre humnindu kabaru kebe e Soudou ministre humnindu kabaru dena gobibe leedi ndi homo fur to mudum to kanyu yototo yalla cogguji di hono wadirte den de do fedde juina so laamo jewti yalla hono foti passeport wadirte min laamido ndudo suudo passeport ngaji bamete gollam ko labina fa labi idum anda
mes missions sont définies à travers ces décrets donc mes missions sont connues
yawtagol lo jubbe indeji ngotobe fuddi nyande alkamsar gooleur octobre 2020 moti tonambe e wi mbi ngam kobe circle o di do golleji di jukito to fa nyande 83 gooleur octobre 2020 rafeja be mbi ben bal politikoji yogabe mbi ben itawede fuf mbi ben golleji di kay fuddi isa player yo sous préfet circle moti kedana ko halni e telephone lalacha mbi ben wallet info e do fay tango mar waygalo
effectivement depuis il est kenen yawtade jubbe inde yimbe hanbe wotabe dum fuddi do moti do ka komi taykiti widle hen pelle politique de de yimbe le mudde jottaaki le o do nokku min pecci dum pelle didi fedde water ana commune modo do min taykiti wiide ko yaata pelle politique sappo didi yimbe le mudde tawaka don fedde wonde de do ana nokku no dirte do sokura ko yaata pelle politique jago yimbe le mudde tawaka ton andude al adara yalla yimbe le ngari fa kewina keway wattu jono min kewtay hono kaytaaji din gori min pantay fu tafel
valablement
den demal haburimo buytige sanneto kuchala ton e wi ndemobe yo batte tarifi to bojide men sifa fichugul angreji de kany don no kuko gese de men ko gikana men e be gikka gima en fawi do kettal nyamriji men hitandi de den non ka kenno ko ban en kanko hejada men gondo to kuchala ton David Koulibaly do fay tango mar waygolo e mum not sendu
yoga e tidallaji di iblisaji ko immi hakkune ndemobe kany laamu ko be wakande ndungu o fuddunonde ko hewen ndemobe haburimo be kolitiwide ndemata dun nayirto bangal nyam duji kanko no dirte do fuseni traware goto e lamido demobe nokko no dirte do kuchala o yidum latto sababu so nyamri hebe fa hewle o do nokko tay yimbele be fuddan bawi sodde
demobe habu e keja be lamu pamrayno lati ke sababu be remi bure le ektanaji sappo do be remata no habu dum latto to sababu yafinde chogugure
abordable non dun wori ko nayri bangal fedde humnine kabar remobe to kuchala to be kolitiwide jamarnde ana wawi gikkande gikke lobbo kammuji kebaadi ton kañe nokkule de be ndemi de kedde mo kanko no dirteedo Hamadou Sogo Ba yo kanko laami ndemobe wonbe to kuchala to ko mo sifi do hen
l'évolution de la campagne
kabaru demal hikka ana weli miden domi jababuji lobbi sabeli nokkule yokaji rewmobe haabu e keya be lamu pamre ndeno be remi gure kewti
micciti den wiide kudde kañe e gilde ko nande mudo ko bonnata ton awdiji di matamale odo nokku ka fedde humnire kabaru habude de do kudde dariniki dun ko yaawi wattu jone be gonde ko de jamara wonde ton de hakkilaji lobbidu faama no hani mobirte nyamreje mudun en dun ko David Koulibaly hebini studio tamani kuchala
ndan no kajadu su tamani to dozatul hamadun nyali buli majji gila nyande noga jagam lib septembre abinu du holtama wiide hakunde mbien to region mutitun hakunde jenna e sufara woni ko o suta en doto yo warte meden jabtawe bas fufu wala e mako
studio tamani yo pabal lamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sengare li kabaru jamen na reson gaidi am bian to koroton le commune kasa wuro ben bertoso joye kabore banda ka hobe non no kipike hipke do wuro ngom ben sultama wiide nado goto heddike hen hewbe dun barmi jamar nder dardi fama be yo warta le jankabo pese sabi be do militaire be do habiti be ibitun no gilla e fuddo hitande nde to gawton ONG ASD mbien hawru wadi kawrutal hakunde sukabe gawo mbien jeunesse gawo mbien fanda mudun yo yalla mbien be do sukabe region on ngatna huncan hore ko weta talkuru sinnandu hakunde mbien jalini ton di latto sababu dun huncan hore dewral hakunde jamare de to yoro so ton non bien ko wiyete planification famiyar ubin haybu mbenna haybu gol e haybu gol kabaru robe be mbenna fuddi nyande noga e tati lewru septembre 2020 fanda mudun yo famine kambe robe be do mbenna nafakaaji di do golleji di lorfo sababu dun huntande hore kabaru cellal mabbe no fewri mbenna kambe lati sababu mbenna hortinde yimbe le hewbe robe e me worbe en mbenna sisref noko ndanno dun timma nyande sapo jolir okko warorun dun fadame mben wayrunde sakaba mbiti non tan mbaawi saatu fufu hetinaade kabaru amé do bembal 3w.studio80.org kany dun no viamu 37 320 do sere yotal.